the bitch.
Ah, yeah. Yeah, but
emergency, emergency.
Ah, yeah. Yeah, but
kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo. Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo.
Gali when him tum tum, I just wanna come come. Gongo nini bebe, unavyonipa nyam nyam. Bra tupu zam zam, mabakede kede. Wana visa wabanya wana complain. Kapenzi kamenoga kapo top 10. Tiririko sogope nime confirm. Wakikufata mazombe waweke fallen.
Chore ameumbe, chore anavumbe. Chore ana waka waka, nyumba kavimbe. Chore kinanda, pundwa kitanda. Ameni pata pata, napaki bada.
Mutu kutu, na mwaga maburungu tu. Ipepete ilete tu. Sakata masuku suku su. Analeta mojuzi motundu bigipu. Chungu mapoko poko poko. Amekata sipala ibu haya kibindoni kapo po 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 po.
Shabash.
Darling you know I love you so. Life control.
Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo. Kata toto shika nyonga kamata leta temba kidogo.
Ah yeah.
Kamu chuchu niyo na kamini skate, skate, skate. Kamu chuchu kana chana wallet, wallet, wallet. Akitaka ashike pale, tawile. Akitaka alambe apa, tawile. Akitaka niguse kule, tawile. O mama otate nane. O mutata mutukutu. Na mwaga mabulungutu. Kipepeta ilete tu. Sakata masukuzukuzu. Analeta mautuzi mautundu vidipu. Chungu mapoko poko poko. Amekata shipala ibuwa yake bindoni kapopo popo popo. Umekata utepe na madozi weu nipeke. Na kuacha tuteke. Na kuacha tu weu niteke yekete.
Kata toto shika nyonga kama taleta temba kidogo. Kata toto shika nyonga kama taleta temba kidogo.
Ah yeah.
We'll take another shot.